Hey, nze kuva mu high school, njagala muntu alikunga ice cream. Ngategerezi yange nga manyi n'embeera zange. Abalala banungamba ndi basubuzi, nga sirina bifaagala. We living me broken, gwali mukwano kyogo. Baby, we should take a try. Maybe oba untya gwenze, tell me ndabe. Baby, don't feel it sanze. Tundege jarira ne batwale yo bufusa. Mama, mean iya ten kugambe chinga mwanza. Onje ya manushu baby okunza. Ndira mumazima gakatunda. No, ebyo kumenya umutima nawe ibyo byakirira. Mama si wamanyi takira. Simbazize hey, to be your lover boy. Omukulembeze in your heart, you love your champion. Baby tewali zebyafunye mukwano kuje kukukaba okudaga. Yenze nkole ntyano. Yeah, we love is a liar. People come with their desires. Yangamba yagenda bulaya. Mutima yenareka umama. Nuricho to binkula. Ewyo kumenyo mutima nawe ewyo getirira. Wamanyi takira. Simbazize hey, to be your lover boy. Omukulembeze in your heart, you love your champion. Nze kuva mu high school, njagala muntu alikunga ice cream. Ngategere byange nga manyi n'embeera zange. Abalala banungamba ndi basubuzi, nga sirina bifaagala. We living me broken, gwali mukwano kyogo.